Wachana na stress, epuka ma stress.
Every piano this one, man.
Yupo kama kibiriti na we petroli, kutwa anawasha njiti ya kuchomea akili. Maneno nazo sifa zisizo na kikomo, kutwa anakutikisa kama povu na omo. Oh, oh, oh. Kata kuwa kama gundi, kukesha na stress kama bundi. Ndara natupata ja kukutupa, anewajaza kwa makundi. Kitaji sifie fundi, chana na yosepata ja kukutupa. Kimbia, 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 kimbia. Kama kisingiti na wendo mdori, kutwa nje usaliti bila kukusitiri. Dara unazo sifa zisizo na kikomo, kutwa insta na mapicha kama dinyo machino. Oh, oh, oh. Kata kuwa kama bundi, kukesha na stress kama bundi. Mdana natupata ja kukutupa. Anewajaza kwa makundi, kitaji sifie fundi. Chana na yosepata ja kukutupa.
Yeah. Kimbia,
wacha kungana na usipopendwa wewe.
Kimbia,
utajuta sana peke yako utalia.
Kimbia,
kimbia, upendo la kweli we.
Kimbia,
kimbia, upendo wa dhati baba we. Mama, 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 baba, 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 ah, ah, ah. Oh, 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 oh. Kimbia, kimbia. Just run away, far, far away. Nenda kumwenzi, anaye kuenzi. Just run away, baby. Kimbia.